It's a world pandemic. It's a world pandemic. Kamishika di wengi tumepanic. Wengi tumepanic.
Social distance just somebody.
Kama kuwasha sanitize nare. Wapenda na quarantine one time. Baki ndani ndani kisha washe nare.
I need a sanitizer. Nipe sanitizer.
Nilikuwa ma coronavirus, nikasikia hizi stories za ma coronavirus. Sajua hizi stories za ma coronavirus. Ama utazisanitize, ama ushazisanitize, ama utajisanitize, ama utajisanitize, usingote. Nataka kuna ganju na die, acha nitumie. Juna disai blanda, mapati jua kunanga. Please stay home, ama kapoko utamangwa. Cheki, lando dana try kuwa muwaiza. Na mi niko tuna ma sanitizer. But siko chupri, mi dupri kijamin. See you after 2 months, inshallah. Amen.
I need a sanitizer. Need a sanitizer.
Ya kijani round ingine saya kuku kabla jafika usiku. Corona iko huku na huku. Dizina dikipofu itabidi ya meyona. Nikona swali nkulize daktari Rona. Corona ushikaga watu wanachoma. Nasikia corona kikushika tuwezi pona. Vaccine blanda bado japatikana. Vaccine blanda labda mikono kunawana. Chunga moro sinakumbuka kuna awa. Ukiregezo chelewe simtapatana. Usiku siku mandugu wako na marungu. Marungu rungu kipigwe na baki nduru.
Nadanga sanitizer. I need a sanitizer. Need a sanitizer.
Sanitizer.